anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu, anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu, onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power, onye si na ya bụ chi, onye make you come make you show your power, maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ chukwu. I know you man, waitin say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ chukwu. If you know a man, waitin say you be God. Make the call, invite them on. Obulo wo, nyakwalu biaba. Obulo no, nyakwulu kute. Obulo ike, nyakelu keta. Owa gamalili ike wikechi. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke na ifo chi bụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Esiokwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke na ifo chi bụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power.